yenyewe ni noma. Ni mbona sana sana ni noma. Yani klepto akiunga na
klepto.
Yani klepto akiunga na na effect.
Bia yenyewe yenyewe.
History baby in the mag and of course.
Transzetto.
Transzetto.
Sema effect.
Klepto.
Na wote sema bomba na bongo tasema shaga si ni noma noma noma.
Somebody why you? I'm so fly, but don't figure shot to cool. Damu kwenye butiangu, ganja kwenye gayangu. Nakodisha bunduki la swa dhuru watu wangu. Kileo changu cha kuikunyo na mkwanja kama barabu. Wajingo jingo sisumbua bila sababu. Kuhaso sio tabu kama kiteleweka. Kileta flows ni amini utakasirika. Beats zinateseka, mabinti wanaongezeka. Kitoka na mimi kesho kila mtu anamtaka usipime. Mtoto kiume, kuma kidogo haijafanya sijitume. Nimeng'ana na koma, tunaelewana majamaa. Sena kwao kama mimi hata chakua shujaa. Uitaji degree kufamu na kuelekea. Ni B-I-N-A-M-U na Klepto. Wezi kupinga hii ni bonga la kolabo.
Yeah, yeah.
Sema F-A,
F-A,
Klepto.
Klepto.
Na wata sema bomba na bongo tasema shaga. Si ni noma, 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 noma.
Ni noma, 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 noma.
Sema F-A,
F-A,
Klepto.
Klepto.
Na wata sema bomba na bongo tasema shaga. Si ni noma, 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 noma.
Kona mwana FM na cross border. Record goma na camcorder. Niite basi miserekali na cross order. Mistari ni safi zichafika bafuni. Wenye wibu wote wajikaze kisabuni. Nataraza vasu dunde nayo. Lakini nakupa onyo mini wounded lion. Nikikaribia mic, nikikaribia booth. Nina haribia wasani wengi na flow smooth. Track ni moto joo washa aircon. Koro anaunguzwa na serious record.
Sema FM,
FM,
Klepto.
Klepto.
Vile habari utakamsomaji ndivyo mistari utakamchomaji mtomaji. Mnafahamu nitazame soma tongo toa. Nairobi tasema bomba na bongo poa. Ni Nyashinski the Victor na mwana falsafa kan shada la sakan rasa la pantaka. No chichi hapa konjizi brother la piga warm up too. So don't chizi kwanza na damu inasumu so sumu damu. Kunpata ngumu kabisa uliza murungaru. So efe wambie Josan na Diego atatana wakitusikia wajamu waliejo. Tena nasikia kuna mshikazi alipati kala na pia kolo alikuwa na misho. Mrefu kiasi hivya na fana na solo. Alikuwa na bonga safi akasikia jirani akisema tina FA.
Nakachanga nyoni aje.